from 1 Peter 1,
usuwancedwe ukuqala uPetros sahlo sokuqala kanye phaa ekuqaleni into uPetros kumele ayithethe apha ngomoya ongcwele kumakholwa ngokunjalo ibhekisele kuthi kule ndlu masiyifunde incwadi yokuqala kuPetros sahluko sokuqala uPetros umpostile kaYesu Kristu ubhalela abalunyiweyo abangabaphambukeli kwiintsali ezikwelaseponto nakwelasegalati nakwelasekapadoki kwelaseasiya nakwelasebhitini abanyuliweyo ngokukwazi kwenxa engaphambili kukatshixwise ebungcweleni bomoya kuse ekulameleni nasekufefweni kwegazi likayesu kristu uthi makwandiswe kuni ubabalo noxolo makabongwe uthixo uyise wenkosi yethu yesu kristu othe ngokobuninzi bencaba yakho asizala ngokutsha ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukayesu kristu kwabafileyo sibe nelifa elingenakonakala elingenakutyobheka elingenakuguga enilicinelweyo emazulwini nina bathe ngamandla kathixo ngokholo balondolozelwa elisindisweni olulungiselwe ukutshilwa ngexesha lokugqibela enigcoba ngalo nokuba nithe nababuhlungu umzuzwana ngoku ukuba nimelwe kuko phakathi kwezilingo ngezilingo ukuze ukucikideka kokholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu ngaphezu kwegolide leitshabalalayo noko icikidwa ngomlilo kuse kuyo indumiso nembeko nozuko ekutyhilekeni kukayesu kristu enithe ningambonanga nje namthanda enithi ke nikholwa kuye noko ngoku ningamboniyo nigcobe ngovuyo olungathethekiyo oluzukisiweyo nisamkele isiphelo sokholo lwenu usindiso ke lwemiphefumlo yenu usindiso abathe babuzisa bephengulula kunene ngalo abaprofethi ababeprofeta ngalo ubabalo olwamiselwa nina bephendulula ukuba wayesalatha xesha lini na linjani na umoya kaKristu owayezingqinela kubo ngenxa engaphambili iintlungu ezamiselwa uKristu nozuko oluya kuzilandela abatyhilelwayo ukuba abazilungiseli bona ngokwabo bazilungisela thina ke izinto enizityelweyo ngoku ngabo banishumayezayo iindaba ezilungileyo ngomoya oyingcwele owathunywa evela emazulwini izinto ke ezo ezizinqwenelayo izithunywa zezulu ukuqondela kuzo mhlawumbi kude kube lapho elizwi lihle lingcwele likathixo uPetros le ndoda kwathixo izisa bonke abangcwele abaphila ekuqinezelekeni eponto kapadoki nakwelaseasiya bakhumbula bonke phambi kothixo ebabulisa egameni lenkosi
called out words of comfort to them.
Kwaye biza amazwi okubathuthuzela. Uba bangaphelwa lithemba. Kodwa bajonge phambili kwinto abayilungiselwe ezukweni. Ngoba siyazi uba ikhona into esiyilungiselweyo. Ewe. Ikhona into engenakufunyanwa emhlabeni. Ayikho into uThixo akhe angayilungisele abamthandayo ngoku
that the prophets
it up abaprofet baprofeta kwakuxa elingaphambili uba olu baba liya kunikwa kuba intlawulelo liya kuza usindiso liya kunikwa bona yenziwe yaziwa kubo ngabaprofeti abaprofeti babengenakwazi baya ubanini kodwa ngawo umoya kakristu njengoba sifundile osebenza phakathi kubo mele kuprofetwe kwaye ngokuqinisekileyo mhlawumbi balinda benxanele usindiso olubaluvileyo kodwa upetros ngoku uma nje ngendoda yakwaThixo mhlawumbi uthi uba izithembiso ezenziwa ngabaprofethi ngoku ziyazaliseka le nto la madoda ayixele kwixa elingaphambili ngomoya ongcwele iyenzeka noxa bebengenokwazi uba iyakwenzeka nini akho mntu wayisazi kodwa wonke umntu ebeyilindile kwaye sithanda ukuthi bazali nodade nathi ngokunjalo silinde ngomonde into silinde ngomonde uba nomonde ngaphezu kwabalinda abalindayo silinde ntoni silinde ntoni la mihla babelinde usindiso uYesu Kristu uba uyawukuza xa kwaxelwayo kwaprofetwa uba ubabalo luyawukuza kwaye usindiso luyawukuza emva kokupetros nothi ngoku kuzalisekile isithembiso sizalisekile yonke into yenzekile yonke into yenzekile njengoba kwakuthenjisiwe bazali nodade singaxhamla nje kule nto ngovuyo ngoba siyazi uba uThixo ophilileyo uthethile ngokunjalo kwimihla yethu kuba ngenyaniso uthethile wavakalisa ukubuya kwakhe kwaye sikulindi lokho silinde uxilo silinde yena ukuba afikele kwabakhe kwaye ithi njengoko abo bangazange balinde kulambathayo izithembiso zikathixo azisileli ngokuqinisekileyo iyawufika imini apho inkosi yawuthatha abangabayo ibase bukumkanini bayo bazali nodade ingaba loo nto ayimangalisi ayonto entleleyo singavuya nje sabelane elubizweni esilinikiweyo nje inyaniso uba sibalelwe kuthini sifanele ukuba sifumane olubizo oluvela kuthixo uba silwamkele nokuba size njengendlela esiyiyo ngoko siyavuya enkosini uba sinokuhlangana apho ukuhlwa nje sibize egameni lakhe elizukileyo simnqule simnike imbeko nozuko kuba yonke imbeko nozuko ifanele yena njengoba enditshilo ixesha libaluleke kakhulu kakhulu awuyazi uba ingomso lakuphathela ntoni awuyazi into enokwenzeka ukuhlwa nje ngoku ngenyaniso lixesha elibaluleke kakhulu ndivile uba yonke into phaa naphakathi kwempuma ingaqala phaa kodwa ithemba lethu lisenkosini kwaye siyazi yonke into kumele izaliseke ngoku kumele kuhambe ngendlela afuna ngako kodwa bazali nodade njengoba sibona konkoku phambi kwethu into izaliseka njani kwaye intlawulelo yethu isondele ngoku singabulela simdumise uThixo simnike uzuko umzani Frank ngokuqinisekileyo uyawuthetha amazwi ambalwa nje emva koko amazwi okholo intuthuzelo ngoku sithandaze sonke emva koko umzani uFrank athethe nathi Thixo othembekileyo siza kuwe ngeentliziyo zethu zonke ngokunjalo ngokuhlwa nje kwaleyo siyakubulela ngenxa yelizwi lakho elihle elingcwele siyakubulela ngobizo olutshelwa vakade basivunyelwe uba sive noba size thixo thembekileyo siye seza apha singazanga njengokuthanda singazanga ukuhlekisa kodwa unxanelo lwethu kukuba nawo konke okunguwe umsindisi wethu nkosi sithembele kuwe emini emva kwemini nkosi kukangaphi sikhubeka singawa amaxesha amaninzi kodwa siyavukwa khona size kuwe kwakhona nkosi okanye siyekubana nkosi ungumsindisi wethu unguthixo wethu ungumhlanguli wethu usenze sahlambuluko usenze abantu bakho nkosi silapha abantwana bakho ame apha namhla babava into ofuna uyithetha uba bazise imbeko nozulu nkosi singabantu bakho singumhlambi wesandla sakho haleluya dumiso egameni lakho elihle sikele abo bazileyo ngokuhlwa nje nabazawuza ngomso kuwo wonke imihlangano elandelayo sibeke into yonke phambi kwakho yaw ungathetha nkosi yaw ungazityhila nkosi yaw ungatyhila nokungaphezulu oko kusezawuveliswa nkosi sithembele kuwe sijoye kuwe ngoba wena ulikhakha lethu uthe wakuwo konke kwaye siyavuna uba sibe lapha kwakhona okuhlanje sicula indumiso egameni elihle elingcwele uba sikunike indumiso yamkela imbulelo yamkela imbeko yamkela indumiso nozulu kuzo zonke iintliziyo zethu nemlomo ngumthandazo wam lowo egameni likayesu amen. Ndumiso nembulelo kuyinkosi uba sivunyelwe uba sibe lapha sizonqula le yure ayikhange icetywe kodwa yintoni esingayicingi uba singayenza kunoba sihlangane sinqule sicele inkosi ngokunyameka uba isisikelele
and at the same time to think of all the brothers and sisters
singina labantu abakwazi uba lapha
and who are joined to God
abaqhakamshelene noThixo
that we bear God's word
wonke wonke nje sithwala ilizwi kaThixo ngenhliziyo zethu ngendlela ekwakuyo kumnqophiso omdala xa umbingeleli wayenesigcina sifuba
with the 12 stones
namatye alishumi enesibini awayesazisa abantu bakwasirayeli kwaye sinayo ngoku
intshumayelo
mhlawumbi uphuma kujulayi umzana ubranham thetha malunga namatye alishumi enesibini kwaye uba into
yayikathixo
ngoku ukhanya okumangalisayo kwabonakala pha kwisigcina sifuba wonke umntu wayisazi ngokugqibeleleyo uba loo nto leyo yayivela kuthixo kwinguqulelo
kaLuther
oku kuguqulelo njengokukhanya nokugqibelela ungayifunda amaxesha amanintsi kumnqophiso omdala amatyeli amahlanu ngokunqalileyo kuMoses uba nabani ukhe wava la mazwi wakuwava la mazwi wakwalifunda andiyifumani ukunqalelo nam mhlawumbi okayo njongo yam
kodwa
kwithuba elitheni ndandikhe ndayifunda nje uba wazi uba kubhaliwe mhlawumbi kwi-exodus endaweni ethile kwezahluko zokuqala ukuba la macwecwe engcwele ayibekwe kwisigcina sifuba kodwa njengmandisitsho asujongani noko ngoku khona uyifumeneyo Exodus 28.
Exactly.
Exodus 28. Wathwala u-Aaron amagama onyana bakaSirayeli elubengweni lwesigwebo phezu kwentliziyo yakhe ekungeneni kwakhe engcweleni luhlale lusisikhumbuzo phambi kweYehova. Uze ufake elubengweni lwesigwebo iurim netumim zibe phezu kwentliziyo ka-Aaron ekungeneni kwakhe phambi kweYehova. Ahlale ethwele u-Aaron isigwebo soonyana bakaIsrayeli phezu kwentliziyo yakhe phambi kweYehova.
There is an older sermon
where Brother
Branham talks about this very subject.
Umzana uBranham ethetha malunga nalo mxholo.
Whether someone told a dream,
no, omnye wayethetha ecela iculo, iculo okanye nika isiprofeti okanye isitshile. Isigqibo zasenziwe ngu-Aaron okanye unyana
bakhe
kodwa kukhanya nokuqikeleliswa.
When the person in question told his story in the house of God before the Lord,
God answered
or not,
uThixo uphendule okanye akunjalo,
if it remained dark,
enye okanye ibenye,
then the person could sit down,
uba kushiyeka kumnyama,
it was a revelation,
uhlala phansi, ngoku ibe sisityhilelo,
and God remained silent,
uThixo ushiyeke ethule,
if it was God,
uba ibe uThixo othethileyo,
then the light came.
Ngoku ukukhanya kwesi
this light revealed the right.
Kwaye okukhanya kwatyhile okulungileyo. Namhla ayindima okanye omnye othethayo ubulungisa kodwa ilizwi likaThixo lityhilwe ngumoya ongcwele lithetha ukukhanya
nokugqibelela.
Kwaye ndiyakholwa uba kufike ixesha apho wonke umntu melaze phambi kobuso bukaThixo.
Hayi
kuba wena uzinikele okanye mna ndizinikele kodwa iNkosi isinike impendulo yayo ngoba
bani.
Ngoko ngaphakathi sonelisekile ngoba ngoko naphi na apho ukhanya okungcwele kukhanya khona uThixo uyakunika. UThixo uyakuza kwabanga bakhe abalungileyo kwaye uyakusinceda ngokwethu okulungileyo. Ngokwesibhalo uThixo akazugweba na ngobulungisa kwabanyulwa bakhe abalila imini nobusuku. Sele sivile uba ixesha libaluleke kakhulu. Kuluka sahlusa shumbe bina nanye ithi ya ukuba kuyawuba khona ukuxinezeleka phakathi kwezizwe kwaye yiloo nto kanye hayi kwindawo enye kodwa ngenyaniso kwezininzi kuzo zonke iindawo kuzawuba khona ukuxinezeleka phakathi kwabantu bonke kwaye kwabo kungekabonakali kufana kobonakala kwabanye kunjalo sele icacile kodwa singabona uba kukhona ithembe lilahlekileyo ngokugqibeleyo kwaye umntu akanakumelana
nenkqubo
kwaye uluntu alusenako ukumelana neengxaki. Ilizwe linye alikwazi umelana neengxaki zalo kuyawubekelaphi kwezelinye kodwa thina sijonga enkosini ngalo lonke ixesha ndicinga ukusalisa kwezibhalo. Kule ndlela uva ngokuqheka komhlaba njengoba sithetha. Amawaka amabini awekho apha ngendlela ethile. Oku nokuya kwenzekile kwaye ngokuqinisekileyo kukhunjuziwe elizwini likaThixo uba iNkosi izixele kwixela ngaphambili zonke izinto kwaye ziya kuzaliseka kwilizwe lonke. Ziyazaliseka kwaSirayeli kwaye ngoku sime apha njengebandla leNkosi. Sizibuza ukuba yeyiphi indlela ngumgama ongakanani apho ilizwi likaThixo lingazaliseka khona kum, kuwe, kuthi. Lo ngumbuzo oqheleneyo kuyo yonke into ibonakala ingathi iyazizenzekela. Akho mntu udinga ukwenza into ukuba avelise. IBhayibhile ithi uzawubakho amaxesha anomngcipheko. Akho mntu odinga unceda. Izinyikimo zomhlaba. Akho mntu udinga unceda imfazwe, amarha emfazwe. Ngokunjalo oosopolitiki bayakwazi oku. Thini ngawe, thini ngawe, thini ngebandla leNkosi. Kwaye sisenexesha lokujongana nentshumayelo ethi unganelo ngenyaniso. Bonakala ingathi yiloo meko uba uThixo kuqala usikhokele kwingcinga elungileyo yokucinga uba sikwazi ukwenza oko basimisele uba sikwenze. Ngokunjalo njengabaprofethi ngoko abaprofetha ngobabantu olwaluya kufika kuthi babefuna ukwazi bakweliphi na ixesha thina abava ezi profeti ngokunjalo banonxanelo khona unxanelo olunzulu ngaphakathi kuthi sicela uba Nkosi kode kube nini kode kube nini silindile zide ezi zinto zifikele ekuzalisekeni kwaye sazi kakuhle uba uThixo uyafuna kwaye uyakuthetha nathi ngeendlela zakhe. Kwaye yiloo nto sifuna ukuzisa le mihlangano ebusweni bukaThixo ngomthandazo simcele ngenyaniso. Asifuni ukuthandaza indlela eqhelekileyo kodwa sifuna ukuthandaza okuvela entliziyweni. Khona indlela iindidi ezibini zomthandazo. Okuqala iphaa egumbini apho unabani angathandaza ixesha elide okanye athandazele umakhulu okanye utamkhulu nomakazi noba ngubani osentliziyweni zethu. Xa sihlangana apha sisazi uba umhlangano phambi kwethu sinenjongo njenye ekhethekileyo uzisa le meko phambi kobuso bukaThixo. Simcele ngokukhokhelwa ngomoya wakhe ngamazwi alungileyo entshumayelo elungileyo isimilo esilungileyo ukukhanyiseleka isityhilelo umyalelo ngelizwi lakhe nangomoya wakho ingcwele kwaye nokuba ngabo babona iNkosi ngamehlo abo kwaye ndiyisekile kwaye sonke songanyelwe luvuyo ngalo lonke ixesha iNkosi evula umlomo wayo siva kuphela. Kwaye ithi kwivangeli bakekho umntu owakwathetha ngendlela le ndoda ethetha ngayo kwaye yilomeko namhla zange kwakho othetha njengenkosi yethu kwaluthethile ngokucacileyo kwabangabakhe phakwisihlwelo wathethe ngokwemizekeliso abantu bamka benemizekeliso kwaye wazicacisa bucala waqhubeka esenza njalo kwade kwayile mini kwaye ngoku nkosi yajika yabheka kubafundi bayo yabizela bucala yathi kuni nikunikiwe ukuzazi iimfihlelo zobukumkani bukathixo kodwa hayi kwabanye kuba benamehlo okubona ababoni beneendlebe zokuva abeva kodwa thixo uvule ukuqonda kwethu kwesi sibhalo mandifune nje ukukhawuleza emva koko ngokukhawulezayo emthandazweni lo mqolo lokuncwadi kapetros uthetha nendixolelo thetha kumqolo wesibini ukwaziwa kwixela ngaphambili likathixo nokumisela ukunyulwa ukubizwa ukungcwaliswa ngomoya nokuthobeka okupheleleyo negazi likakristu yangubaba noxolo lungabekwa kunonke ngaphezu kunakuqala kakhulu le ncinga yokungcwaliswa komoya yazi njengenkosi yethu yayithandaza umthandazo wombingelelo omkhulu ivangeli kayohane sahluko seshumini nesixhenxe bangcwalise ngayo inyaniso izwi lakho ngenyaniso liyinyaniso abithetha ngolwenyulo kwaye nokungcwaliswa komoya ngalo lonke ixesha ilizwi likathixo lityhilwa ngomoya kathixo kwaye sibopheleleke kule nyaniso ingcwele kwaye kubhaliwe kwivangeli kayohane isahluko sokuqala uba engekho yena akukho nto ethe yabakho kuko konke oku kukhoyo zonke izinto zithe zabakho ngelizwi lakhe elinye kwaye inkosi ibiza ihlabathi kwaye ndicela nindikholwe ngelizwi lakhe elikho kwiindawo zonke kwaye ulibambile ilizwe lonke jikelele ngelizwi lakhe elikho kwindawo yonke kule mihla yokugqibela siqondile ukuba lithetha ntoni na ilizwi likathixo ngendlela entsha ngokugqibeleyo ayompembelelo nje ethile ngento ethile kodwa lilizwi likathixo elingcwele apho zonke izinto zenzeka khona uthethile ngabaprofeti kwiindlela ezininzi kwaye kumihla yokugqibela uthethile kunyana wakhe kwaye kunyana lonke ilizwe laza ngabaprofeti kumele lizaliseke ngoku isithembiso esenzelwe ibandla kumtshakazi kukunyaniseka kwakho nokwazi ukuzaliseka kwazo ayikho enye indlela kuko ngoku xa kulula apha ukuba singabenyulwa ngokokwaziwa kwixa elingaphambili komoya sisisa ekuthobekeni nasekufefeni kwegazi likaYesu Kristu. Ezi zinto zintathu soloko zihamba ndawonye, ukungcwaliswa ngomoya nokuthobeka elizweni lakhe. Ukuthobeka elizweni lakhe ngokuziswe nguThixo nokufefwa kwegazi lakhe. Yang, iNkosi ingakwenza oku kum nakuwe nakuthi sonke namhla. Hayi ungcwaliso lokuzenzisa, kodwa ungcwaliso lokomoya. Ayikokuzigwebela nje kumntu, kodwa ukuzigwebela okungcwele ngalukholo kuKristu Yesu kanye phezulu apha idini eligqibeleleyo emnqamlezweni eCalvary. Ukwifefa kwegazi likaYesu Kristu, ilizwi malunga noko elitheleza kum ulifumana kwabaseRoma sahluko seshumini esihlanu. KwabaseRoma isahluko seshumini esihlanu. Phasixelwe ngokukhawuleza nje malunga nomthandazo. Mhlawumbi ihamba kakuhle apha emva koko elinye ilizwi. Incwadi yokuqala uTesalonika isahluko sesihlanu. KwabaseRoma isahluko seshumini esihlanu umqolo wesithathu ithi, kuba naye uKristu akazikholisanga wathi njengokuba kubhaliwe, iingcikivo zabakungcikivayo zawa phezu kwam. Kuba izinto zonke ezabhalwayo ngenxa yangaphambili zaye zibhalelwa ukwethu kufundiswa, ukuze sithi ngalo unyamezelo novuselelo lwezibhalo sibe nalo ithemba. Wanga ke uThixo onyamezelo novuselelo anganinika ukucinga ntonye phakathi kwenu ngokokukaKristu, uKristu Yesu, ukuze nithi nimxhelomnye nimzukise ngamlomo omnye uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu. Kwakhona enye ingcinga ikhokela enye, enye yimeko yenye, enye ilandele enye. Sifunda malunga nentuthuzelo izibhalo ezingcwele esinazo. Siyafunda ngentuthuzelo izibhalo ezingcwele ezizanayo. Kwayintuthuzelo engcwele leyo xa umntu esithuthuzela okokokwexeshana xa uThixo esithuthuzela ukwenza oku ngokuthumela umthetheleli umoya ongcwele kutsho uthi, ndiyakunithumela umthetheleli umoya wenyaniso, iya kundikhokela kuzo zonke iinyaniso. Ngoku sinako apha isibhalo esinentuthuzelo ngendlela zonke izibhalo ezingcwele ezilizisa ngalo nethemba. Siyava ngonyamezelo apha ithi uThixo onyamezelo nentuthuzelo. Ayiveli kuwe, ayiveli kum, ivela kuThixo. Kwaye silapha uba sikwamkele konke okuThixo afuna usinika kona. Uba sele unento yonke ngoku kungekho nto onokuyamkela, ubungazudingeka uba uze ngokuthi, Nkosi, usinikile isithembiso, uthe wasithuthuzela ngelizwi lakho nangomoya wakho ingcwele. Kodwa ixesha elinye uthe wanika izithembiso, kwaye sifuna ukubanga ukuba ezithembiso sifuna ukuba namava ngazo ngokuthixo wonyamezelo nentuthuzelo anganikwa kunjalo ngokuhlwa nje uba nibe nengcinga enye omnye komnye ngokokukaKristu Yesu. Basifuna uthandaza sonke sinomnqweno ukathi aphendule ngoku.